Connect, 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 connect. Connect, connect. Nitayainua macho yangu, nitazame, nilimae, Sara wangu, toka wapi, toka wapi. Sara wangu ni katika wewe, usiache nipotee, chini ya msalaba wako. Worship us to me and stay. Sara wangu ni katika wewe. Siacha nipote. Chini ya msalaba wako. Nitayainua macho yangu, nitazame milima, Sara wangu ni katika wewe, usiniache nipotee, chini ya msalaba wako, msalaba wako. Can you say, so it clear before you, God? Oh, salaba wako. Hata hili li, ona yale amepita, chia salaba wako. Take it high, come on.
Jisitiri bali na adashia za maisha ifunike na pendo lako chini ya msalaba wako. Jisitiri bali na adashia za maisha ifunike na pendo lako chini ya msalaba wako. Najisitiri bali na adashia za maisha ifunike na pendo lako. Na chini chini ya msalaba wako.
Come again. Kuna msali.
Hata hili litapita. Mbona yale uliyafanya yaende Bwana. Iko nguvu iwezeshaye. Hata hili litapita.